Shaka kuja out
Nana Kimbe
Imani mero ya konti
Nana Kimbe
Na kusuke mwaka noti
Nana Kimbe
Nataka suu ni bosi
Nana Kimbe
Oh baby oh
Nana Kimbe
Oh ya don't worry oh
Nana Kimbe
Oh yeah
Yes, kuye Ha, ha Yes, kuye
Ha, ha, ha
Yes, kuye
Ha, ha
Kampe, kampe,
kampe Yeah, yeah
Kaiko
Warumazi misi mnichi wiku mzingo sinda kusoka na Ujamba ndibizi kenshi nifu mzingo singu tezaba jama Oya mama, ilijoro na kujama Adinchutiza we wakwa inaka undijoro yokuta ya, ya. Mutinya banu, wetu mawantu Chakuru tuko duungu, tuwadusha kangu manuraga kanzu Shaki noti
Nana Kimbe
Vakanze Dubai Valentine Day muli Paris Oya nugiru kwa just kumi Yaya
Oya piga makofi, piga makofi Piga makofi tafadhali Piga makofi, piga makofi Piga makofi tafadhali Mbushaka kuja out
Nana Kimbe
Ima nimero ya konti
Nana Kimbe
Ya kusuke mwaka noti
Nana Kimbe
Nataka sumu ni bosi
Nana Kimbe
Oh baby oh
Nana Kimbe
Oh ya don't worry oh, 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 oh.
Kibaju chaje we kibaju chaje Izo kupita pita si vinu zanje Kibaju chaje we kibaju chaje Oya ni witinye kumari zanje
Kibaju chaje we kibaju chanje Izo kupita pita si vinu zanje Kibaju chaje we kibaju chanje Oya ni witinye kumari zanje
Master Music